follow, 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 follow you. I only magi so ya ali eju. Baby, mimi kwako nimefika. Wala, wala sitatetereka. Na maneno ya majirani, na maneno ya wafitini, eti ya tutenganishe. Kama ni ugali na daga, tutakulaga. Kama tukishinda ncha, tutalalaga. I give you my heart, I give you my soul. Baby, umewazidi wote, nakupa moyo wangu, nakupa nafsi yangu. Baby, umewazidi wote.
My hiding place, hiding place.
My hiding.
Chane kwa upe.